Waza, boy, ash ain't call it, ash name call it, ash. How mommy a kwenye kidori, punguza mchongo, boy, ash ya uongo. CEO wapana unke ya wabongo, boy, awarisha nizima ni kawaka. Leo maskini yamepata na ajali ya mbwata. Nacho kitaka utakipata, msitu wa vina.
Waza,
amevamia chaka, boy, we na kuna nili, miskuwati. Ukipanga lengo la kongeza bidi, ata kama ukiongea misiski. Nikiamu wa kutoka na misi angari. Kupewa bongo ashi, Marekani ashi. Kupewa bongo ashi, kwa umarekani ashi. Aucha ipenda iyo.
Apike yapa wisi boy wa teni.
Yani ash, nachoka kuelezea. King Kong original man he don't care. Cha kwanza tupendi fence ya we mtoto ni snitch ebu kwanza sokea. Ash, ni kusaka cash, ash. Marekani wizi ni msaf. Chawa na papas, excuse si watak. Check in avo apiga blush. Yeah, ash, ash, ash. Ziwe nyingi, hapa wabongo na umarekani mwingi. Ash, atu chiri na mapimbi. Ash, 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 sisi hapa ndo makingi. Yo, Wizzy I'm serioti. Watu wanasema mina chana ka Snoopy. Ash, wanauliza what I'm meaning. Is that this is social assoling. Make a clean sheet, kamala ping ping.
Ash, oh, ash.
Oh, not me, oh, man.
Ash,
oh, oh.
Ash, Mungu baba Mungu ya jumbariki sana mama ke na mie. Mama ke na sama west ye. Defao.
Au Marekani mwingi is a building man. Adula dubu was popping. Support and chimbi. Yeah. Watoto wa tuna kunase, watoto wa Miami City, watoto wa Mingo, watoto wa Kamongo. Watoto wa kuna mbaya Pakistani, disipili ni chamwino. Wizi
hamkulungu wa reboi, wakulungu wa kibamba. Kidari, apilato, salimi wakulungu wa chakusharika. Amagari, adangota mtonyo, baba kiramu. Midinaiti atushibagi, sayari ama chizi. Watoto wa kiba, sawajevu mwana jema. Watoto wa kinondoni, musa salimi kocheni. Akawa iyo, wanangu wa tegeta bagamoyo. Kekodi msi temeke, ambaya.